soma
sakwe sakwe isakwe sakwe
soma
nyirabakangaza mutahe
imbeho kuruhi
nyirabakangaza mutahe abuza bahose nzemera ngutegereze uzumari imbeho
Bujumbura Kampala ndagutegereje
Sakwe sakwe nyirabakangaza mutahe nyirabakangaza mutahe
sakwe 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 nyirabakangaza mutahe nyirabakangaza mutahe
reka nsabe sala reka nkole nsimbi From January to December, every day of the calendar, I'm gonna give you love and tender. I'm gonna make you feel better and then do away forever. No gaga paranga kabura, zakujana mushuti bango paga finaga senda we. Forever, niyo kabura, zikorera nini fuka mboni chakutunga mama we. Sakwe sakwe, sakwe sakwe. Sakwe sakwe, nyirabakangaza mutahe, nyirabakangaza mutahe.
Sakwe sakwe, sakwe sakwe, sakwe sakwe, nyirabakangaza mutahe, nyirabakangaza mutahe.
Umba ni wowe kababu kanje, wagukoma yambabaza. Ingoni ya titambika na ikubitaga soko Wowe kaba fukanje, wakukoma ya mbabaza Ingoni ya titambika na ikubitaga soko Sakwe sakwe, sakwe sakwe, sakwe sakwe Nyirabakangaza mutahe, nyirabakangaza mutahe
Sakwe sakwe, sakwe 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 sakwe, nyirabakangaza mutahe
Sakwe.